ahagarika mu mahina yarguhira misakura ishenge rutakisha mihana rusindisha ubona hamije ndakwe ndowe ndamutsetaro ubwo ugutinye ndakurahiye umutabikangwa rumata miheto umutakwingindi nkera kurusha ibyo uvuga byose uramaze ukunda si imyambi ntizibukira nkaguca ruhinga nkagutega mbushi urahava rwose utageze ukera ivuga byose uramaze ukunda si imyambi ntizibukira nkaguca ruhinga nkagutega mbushi have rwose utazanye isukira we Tirutakisha ndakurasa nkamikino Tirutakisha ndakurasa nkaguhamya Tetaro vongo tinyo ruti kwezi mwetu kunda gutakisha Uwara kari itawarusi na otinza munga ungambira numutase nguza kuna waza mwusa Chia kari mwuza kusasa nicha Mbari lori chelani kwenye rwa mwuza kumuronga Ngisa chelani nambari na chinzo njira mwumare Wanda farandi kuza jeja mwinyi kwa zutu kumuchinza mwutero mko Nda kwenye Nda kwenye mwamaru wa Nda kwenye mwere kasa mwunga Moi je veux la paix, si tu veux la guerre tu l'auras chez moi je te chaud Tu rwa mwaga mounwari reveri reveri mzeyi Doru wukombe sa
Brent, your leader, your legend
Umva we nani, ui hanyanya zangura shaka kujera ha Ibyo bire kutapata cha mutema kun Ibyo bire ke, ibyo bifeho
Ya ya ya
Diruta chisha
ya ya
ndakurasa nkamikino nirutakisha we ndakurasa nkaguhamya ndi rwizihira ngabo rwa mugenzi icumi nduza batanageje nayitonejeje kuko ndeteye nyiri umuheto iyo buroga ryamugejeje mu bugira musoka cyane nari ndika wenda umusore rangiza ko umusore wahamara sanisesa undi yarusha risinda ngo banza arasanzwe hasi ramusha nko kuri mashaka ryara biciye mu ngo zabe ntibigenda bimaye igisagara mu ntambara y'ubutemo narivunyije nkaba mu ntambara y'ubutemo